waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Dharka iyo walxaha kale ee ay sameeyaan dadka dhulka loogu yimi, mid kasta oo ka mid ah ha ahaado shayga qudhiisa ama muuqaalada ku xardhan, waxaa ku dhex duugan qiso, sheeko, dhaqan iyo sooyaal kumanaan sannadood soo jiray. Dadka dhulka loogu yimidna, gaar ahaan kuwa hal abuura ama farshaxameeya, waxay walxahooda iyo naqshadayntooda ugu fadhiyaan qiimo aan la qiyaasi karin. Uma aha oo keliya shay la iska xidho ama walax gidaarka la sudho. Haddaba, ma ogtahay in 3 ka mid ah 4 shay ee gudaha Australia lagu iibiyo oo u eg kuwa dadka dhulka loogu yimi ay sameeyeenba loo ogaaday inay yihiin been abuur? Dadka dhowaan yimi dalka iyo dalxiisayaasha intooda badani ma oga dhibaatada ay u geysanayaan farshaxanada iyo bulshooyinka dhulka loogu yimi marka ay iibsadaan dhar, muuqaalo ama farshaxan lagu been abuurtay dadka Aboriginalka ah iyo kuwa Torres Strait Islanderska ah? Warbixintan Australia Explained-na waxaad ku ogaanaysaa ama ka ogaanaysaa sida ugu habboon ee Australia looga iibsado dharka, sawirada, walxaha kale iyo wixii la mid ah ee ay sameeyaan dadka dhulka loogu yimid. Naqshadayn kasta oo asal ah waa nooca Ingiriisida lagu yiraahdo original ee oo ay sameeyeen dadka Aboriginalka ama Torres Strait Islander, waxa uu xambaarsan yahay in ka badan 60,000 oo sannadood oo ah aqoon dheeraada, taas oo jiilba jiilka kale uu u soo gudbiyey. Erayga ICIP oo u soo gaabsan Indigenous Cultural and Intellectual Property waxa uu qeexaa xuquuqda ay dadka hiddaha u lehi u leeyihiin dhaxalkooda iyo dhaqankooda. Haddaba, maxay tahay inay ogaadaan dadka raba inay iibsadaan naqshadahaas, dharkaas ama walxahaasi? Waxa aan weydiinay Stephanie Parkin oo ah qareen ku takhasustay xuquuqda aqoonta kana soo jeeda dadka Kwandamoka.
Another word for ICIP is cultural heritage, and we refer to cultural heritage as a whole range of different things: traditional knowledge, information, stories, songs, languages that our ancestors.
Magaca kale ee loo yaqaano ICIP waa dhalka dhaqanka, waxaana ku lifaaqan waxyaabo badan oo kala duwan sida aqoonta hiddaha, sheekooyinka, heesaha iyo luqadaha ay awoowayaasheen soo kobcinayeen kumanaan sano. ICIP ma aha oo keliya sawirka aad gidaarka sudho, waxa ku jira wax kasta oo aadan indhaha ku arki karaynin, sida nuxurka uu farshaxanku ku saleeyey iyo waxyaabihii ku dhaliyay farshaxankaas inuu sheekadaas qaabkaas u sheegaba, ayay tiri. Dowladda Australia ayaa ballan qaaday inay soo saarayso ama soo saarto sharciyo gaar ah oo lagu difaaco hiddaha dadka First Nationska, gaar ahaan si wax looga qabto farshaxanka beenta ah iyo alaabada lagu farsameeyo meelaha ka baxsan bulshada. Miss Perkin waxa ay leedahay talaabadani waxay timi sannado badan oo loo ololeynayay kadib, waana sidii loo joojin lahaa tartanka aan cadaaladda ahayn ee dadka aan u dhalanin hiddahaasi ay ku samaynayaan alaabo la mid ah kuwa asalka ah iyaga oo aan ogolaansho u haysanin.
It's fair to say that the issue of fake art has been around for a long time. It's decades, really. So artists wanted something done and trying to raise awareness that
dhibaatada farshaxanka beenta ahi waxay jirtay muddo dheer oo 10 sano ah. Naqshadeeyayaashu waxay doonayaan in wax laga qabto, iyagoo isku dayaya inay dadka ka wacyigeliyaan in farshaxanka beenta ahi uusan saameyn keliya dhaqaalaha ee uu dumiyo hiddaha iyo dhaqankaba, ayay tiri. Stephanie Parkin waa gudoomiyaha Indigenous Art Code oo ah urur qaran oo la aasaasay sannadkii 2007 si loo ilaaliyo fanaaniinta, naqshadeeyayaasha iyo xuquuqdoodaba. Waxay sheegtay inay jiraan dhowr waddo oo loo iibsan karo farshaxanka asalka ah si in toos looga iibsado sameeyaha qudhiisa, bandhigyada farshaxanada ama in ka badan 100 xarumood oo farshaxan oo ku kala yaala dalka oo dhan. In aad eegato sumadda lagu aqoonsado Indigenous Art Code oo ah goobo ku midabaysan madow iyo guduud, waa hal waddo oo aad ku xaqiijin karto inaad wax u iibsanayso si saxa.
when a dealer or an art gallery has gone through the process of membership, and once that membership has been approved by the Indigenous Art Code, they're then provided with logos that can be put on the art dealer's
marka goob ganacsi ama meel farshaxanka lagu soo bandhiga ay hubin ka noqdaan Indigenous Art Code. Waxa la siiyaa sumado ay ku dhijin karaan bogooda internetka ama albaabka hore ee dukaankooda. Taas waxay macaamiisha u xaqiijinaysaa inay goobtaasi ballan qaaday inay si cadaalad ah ula macaamisho hal abuurka, ayay tiri. Sareta Fielding waa farshaxan iyo ganacsade ka soo jeeda qowmiyadda Wanarua, waxayna xubin ka tahay guddiga agaasinka ee Indigenous Art Code. Waxay leedahay iibsashada farshaxanka First Nationsku waa iibsi ku dhisan cadaalad iyo barasho dhaqan, waxayna ku soo koobtay saddex tallaabo oo muhiim ah.
People knowing how to ask the right questions, to connect with the right channels, and to gauge the authenticity of the work.
Kow, waa in dadku ay bartaan sida loo weydiiyo su'aalaha saxda ah. Laba, inay maraan marannada saxda ah. Iyo saddex, inay iska hubiyaan sax ahaanta farshaxanka, ayay tiri. Haddii aad iibsanayso muuqaal naqshadaysan oo ah mid asal ah ama mid kii asalka ah si ruqsad loogu haysto looga soo farsameeyeyba, waxa ku muhiim ah inaad hubiso qofka sameeyey iyo qaabka loo soo iibiyey.
Having that information and being equipped to ask the right questions, I think, is really the first step. And that's something that is available on the Indigenous Art Code's website on how to ask the right questions.
In aad xog haysato oo aad diyaar u tahay inaad su'aalo weydiisaa, waa tallaabada koowaad. Su'aalaha aad weydiin kartana waxaad ka heli kartaa mareegta Indigenous Art Code, waxaana ka mid ah yuu yahay sameeyuhu, xaggee buu ka soo jeedaa, waa maxay qisada ku duugani, iyo ma la siiyey sameeyaha lacag cadaalad ah, ayay tiri. Inaad noqoto iibsade garasho u leh macnaha weyn ee ku duugan alaabta iyo naqshadaha ay sameeyaan dadka dhulka loogu yimi, macnaheedu maaha oo keliya inaad farshaxanka siinayso xaq iyo cadaalad, balse sidoo kale waxay qayb ka tahay in bulshada Aboriginalku ay helaan fursad ay ku sii dhowraan kuna faafiyaan hiddahooda qotada dheer.
Because often when you purchase off an artist, that's really something that's benefiting their communities as well, knowing that there can be some misconceptions around Aboriginal artists all being the same.
Marka aad wax ka iibsato farshaxanka qudhiisa, waxay si toos ah u caawinaysaa bulshada oo dhan, inkasta oo dadka qaar u maleyn karaan in fanaaniinta Aboriginalku ay isku mid yihiin, haddana weynaanta dalka awgeeda dadku waa kala duwan yihiin. Qaar waxay degan yihiin miyiga, qaarna magaalooyinka, dhammaantoodna waxay u shaqeeyaan inay suuqa keenaan farshaxan dhaba, ayay tiri. Markaad alaabta dadka dhulka loogu yimi u iibsato sida ku habboon, waxaad qayb ka noqonaysaa ilaalinta dhaxalkaas dhaqameed iyo taageerada bulshooyinka soo qabtay shaqadaas quruxda badan. Waa go'aan yar laakiin isbeddel weyn oo waara ayuu saameynayaa. Qaybtii Australia Explained ee toddobaadkanna intaasay ku dhantahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.